Ekitongole ekikola ku kunoonyereza ku nkola y'ebika by'eddagala eby'enjawulo ki Joint Clinical Research Center kisabye gavumenti wamu ne bekikwatako okubakwasizako nga banoonyereza ku ddagala erivumula akawuka ka mukenenya. Bino byogeddwa ssenkulu wa Joint Clinical Research Center Dr. Cissy Kityomutuluuza bwe yabadde ku kitebe ky'ekitongole kino e Lubowa ng'aggalawo akabbinkana ak'amasomero ak'okunoonyereza ku nkola y'eddagala ekika kya Guinness Trap HIV Cure erigenda okuvumula akawuka ka mukenenya ng'essuubi tulirina we tunatuukira mu mwaka gwa 2023. Dokita Kityo era yeebazizza nnyo Ssaabasajja Kabaka awamu n'omukulembeze w'eggwanga olw'enteekateeka ze bataddewo eziruubirira okukendeeza okusaasaana kwa mukenenya afuuke olufumo mu ggwanga.
Tuva kudduka misinde wano ku Sande ya Ssaabasajja Kabaka ng'agamba bannange abatalina mukenenya mufube nnyo okubanga mumwewala. Abasajja naddala abasajja mujje babakebere mumanye kye muli, bw'omanya ky'oli bw'oba mulwadde toleme kusabya balala. Tubaza pulezidenti naye byakoze bingi, ataddewo Uganda AIDS Commission n'abalala, naye nga twetaaga obuyambi bwa ssente okukola kye tukola nga tukikola n'amaanyi. Amaanyi go tugalina era tukola n'amaanyi, naye oluusi tetukola byonna bye tulina kukola olw'okuba ebyuma ebimu bye twetaaga tetubirina.
Dokita Kityo era ategeezezza nti essira liteekeddwa nnyo ku bavubuka mu masomero kubanga be bakyasinze okukwatibwa akawuka ka mukenenya ensangi zino.
Twagadde tukozese amasomero kubanga abantu abato kati be basinga okufuna akawuka ka mukenenya. Tebabadde weemabega ng'ebintu bibi nnyo, kakati abamu balinga abeerabira oba abatamanyi kiki kye tuliko. Okukubaganya ebirowoozo bino kituyamba ekisooka, bano ba students balina okugenda ne basoma ku topic ze tukubaganyako ebirowoozo ne bamanya akawuka ka mukenenya kye ki, kakwata katya, kakati tukakoze tutya, kiki ekiriwo kati kye tukozesa okukakakanya, era bwe tugenda mu maaso tunaakawonya tutya.